If you are not dying to live, then you are living to die. Just the opposite. Listen.
J-Music.
Vashimalama. Na JJ International.
Listen.
Ulurendo mwamona kutari sana tuafuma Noko tuleya na kokwine kutari Leso mwine wa eshiva Ifyo tuke kala pamona vacheche International
Na tutampako Kutashana leze palo na mpako Nimbo na kasuwa nimbuka Neluwa na viele nalipuka Tetinja patalinga na kapele Parijane kwa tenebo sa kapelele Nkanyantefi swango ne miunga palasti Ninebo nkamoneko uashuka Ja bless me na konsoku Kuchimuti chafya mchalo nika konsoku Ja bless ina utampako Na bapalu endo na nebo na dampako Ninebo jeji
Ijane ya kula yobusuma Ijane ya kufindwi visuma
One negative thought can bend all positive thoughts It is what it is
J-Music Media.